Baby don't go. So baby don't cry.
Ladies, feel me.
Baby say my name.
Kunguru misaleni.
Can you feel the pain?
I know that you're fed up. Sing along. Unipende sana mbona unadai, I can see you fly, niko chini bado nitarai. Figa yako ndio mzuri sana, Adhiambo. Wajua kupepesa, hizo siada. Dear Jesus, I never knew I met an angel. Baby girl, wange dongo dongo nega heri. Donyi lepi njisadendi, tomona weri. Kiss me so ika. Najua wanipenda sana mbona kweli wananyima hizo vitu we. Nyakini dongi ngena manyi gata herika. Iyengo nagi kwalo na jaber. Ndona mi wange dongo dongo tingo na gondeso na jaber.
Never give up.
I know that you fed up.
Won't you say yeah?
Ahiriga, amaniga, adwariga.
Can you feel the pain?
I know, Mr. Lenny, sing along.
Kama wanipenda, basi nionyeshe.
Nashindwa ni kwa nini kila